wera likirira simanyo chajukira mululinga tutandike kirwadde kinamusa buli kimunga tupanga kipange nebyo kulya kubera mukisa buli kimupo sikamugwa nabamu bagatya makane bagaduka abantu nga batukubye ebikono wabula abantu beyagaliza ho naye ffe twalimira wira mu kupambana ne tutoba tube tuberawo oye yakujuna lulya kyakuyamba Katonda wakumanyi n'ebizibu bya bimanyi tomukwatirwa nga nsonyi musabe ebyo byoyagala yabigaba ebyo byoyayanira jabikuwafu bakupambana yongeramu amaanyi mwana wa Seba mukumu emimbeere genda kuwunu kasitobeera ng'oli mulamu ebisigadde tubikwase mukama teri kitagwa era ne kulunu tugiwe musawa kigenda kuwunu tudde mutwe yagale n'endongo egenda kuvuga sigana era siwakana buli kyokola ekyo kyasirana naye oyize ekimwene mbeere mbibweti obuwoza buwoza mbuno bikulemye nga gwe weebasa omutwe tetenkanya olabe ng'ofuna ekyokkola oleme kunenya mukama gayakuumukisa n'otagulaba nene mbeere kuwakuyiga kino bwe kigana ng'olumba nakiri wano mutabani wa Peter eyali omusomesa kati yeerundira nkoko mukaabye omusonyi wa Gita kati omusanga mu nnimiro nga bala nusu totyanga bakulemesa buli w'obeera omukisa gukusangawo yongeramu amaanyi mwana wa Seba mukumu enembeere egenda kuwunu kasitobeera ng'oli mulamu ebisigadde tubikwase mukama teri kitagwa era ne kulunu tugiwe musawa kigenda kuwunu tudde mutwe yagale n'endongo egenda kuvuga tukoze bubi naye rudde tuwadde kuyiga mu mbeera eno eriyo abafuniddemu sente n'abavwaliddemu kyovoola bwe byokka banabivaamu ntetenkanya kukola kagiba emirimu nsi kyagisosola ne mukama ayamba yeyambye watya nga kitulemeddeko ekirwadde kino tulikaaba tulituusaawa tuddemu amaanyi ne mukama bwe tumusaba atukyusize embeera tusaba ne gavumenti abayimbi etufunire ku ntandikwa yongeramu amaanyi mwana wa Seba mukumu eno embeera egenda kuwunu kasitobeera ng'oli mulamu ebisigadde tubikwase mukama teri kitagwa era ne kulunu tugiwe musawa kigenda kuwunu tudde mutwe yagale n'endongo egenda kuvuga.
Remember where you got it first. www.djericom.com